Ooh la la, ooh la la, ooh la la. Bihulira, eh 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 eh. Bogera, ah 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 ah. Bihulira, eh 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 eh. Bogera, ah ah, ooh la la. Excuse me, mukwano, sonyi wako wo. Manyoli munyivo rebyo bye bakugamba. Nakasimu ne wenkuba mukwano tochakwata. Olwokuba gayaya ganje agatava woli. Nze nkusabye abo ntobeesiga, abasinga banonya byabwe. Mukwano abo tosembeza, itawo bana nze mbeere naawe. Kusuubiza nti ndibaawo wadde embeera eribanga ekanye. Mukwano nze sirikuleka oziggale bamagombe. Biwulira nti ndi muyaayo mwavulunkupe. Boogera abo onkyawe bo bakutwale. Biwulira ndi malaya taisa skati. Boogera abo onkyawe bo bakutwale. Biwulira tindi muyaye ula.
Justini bulira banjinyo bibogera. Tindi muyaye sikusanira. Bagamba simba makalioki. Baby, sweetie, teba manyi mutima guli uo. Bachimanyi zendi uo. Kabuwe mukatale nze kumba ndi uo. Hey, mola mwao, nyenya mwao. Ye bulichati nze kusibe mpeza.
Love me, love me, sweet baby. Love me, hold me tight, hold me tight. Love me, love me. Oh,
biwulira, tindi muyaayo mwavulunkupe. Boogera abo, onkyawe bo bakutwale. Biwulira, tindi malaya taisa skati. Boogera abo, onkyawe bo bakutwale. Biwulira, tindi muyaayo mwavulunkupe. Boogera abo, onkyawe bo bakutwale. Biwulira, tindi malaya taisa skati. Boogera abo, onkyawe bo bakutwale. Biwulira, tindi muyaye
haya. Zendaira mumazima ga Katonda okufiira mu kitooke kya gonja. Ne bantemako mukono guno omwana nze nfiirako. Nze ne waligenda ebunaira ndisigala mulondolondo. Oh, 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 omulungi.
Kalafuna kapapula nyimbe akayimba nze night and day. Wana mulunjo wange nga sirina nze na chenti day. Cause I'll love you to the end. No matter what happens to the end. I'm into you. I'm into you.
Ina imuyayo mwavulu
banjo stay.
Bogera
abo bayayi
chawe bo bakutwale. Ina Yeah.